yande joni wittani min tawi sappo e joyi studio Kalangu, habaruji e fulfulde. Kori jañalle e moɗon habaruji men hannde en gartan dow himɓe dille wamɓe majjuɓe ko yiita dow ɓundugoɗon kasenɗam woɓɓe mabɓe yiitama ko wattanoga e joyi caggal capanɗe jettoɓen endam hawride leyɗe noga e ɓurɗe sembe e duniyaru kañum e leydi afrique kandu konnal woni hoore mum to e ndan towiyete berlin leydi allemagne. Yewtere men pinnode studio Kalangu en kalan dow filla ko darta himɓe raaɓaɓe ɗum woni tawreteɓe ɓalli daneji farfar gam ñalade mabɓe woni hannde nde ele kerol duniyaru. Min sumanama ɗon ko janggan tawan habaruji ɗiɗo ni e fulfulde yeruno mbiyurmi on ni himɓe goɗo ni fa warde jonto konda ni en gartan dow filla yitonanoɓe ñalaɗe ñande en hakkunde agadesi e dirku e dow ɓundu goɗɗon latindu kono himɓe ene dilla wamɓe leyɗe mumen yaade leyɗe tubakoɓe noon endan ɓundu wonton latindu ɓundu kañum wonto himɓe yattono regowo gam batte hedde faaba ɓundu wona kiloji hemre capanɗe jeegon e wuuro agadese hannde du iɓe tawa kamɓe ɓen ka ele jungo hono fawar joni himɓe wiyeteɗe hono himɓe hawjiɓe filla ko darto fawar jondi kondani faabotoɓe noon endan dilla wamɓe ɓen endan dow majjum waddi ko fawar jondi kondani habaruji tarnan Fouda Ahmed hawrini en nani.
Ummiɓe leyɗe mumen no paa leyɗe tubakoɓe lasoji nayo e sappo e ɗiɗo goni ɓe ardiɓe leydi Bilma paabi dow lawol dirku yaade Libi. Fatumi Boudou perfet Bilma wakkati studio Kalangu noddunomo wi'i ko sappo e ɗiɗo gom arta hi'a takkol sire ashugur ɓeyto du tawa kana dow ɓundu indirtenu ashugur ɓundu tawanu nder reedu sahara har soɓɓirde hedde lettugal huɓere agades. Worɓe lasoye tato e jeetato e rewɓe jeenayo jeyaɓe leydi Nigeria, worɓe jeetato e debbo gooto jeyaɓe leydi Ghana, himɓe leydi Burkina tato, himɓe leydi Senegal ɗiɗo e neɗɗo gooto jeyaɗo leydi Kuduwar. Ɓe goni ɓe ardiɓe leydi Bilma paabi dow lawol dirku yaade Libi. Adoyɓe ɓe faa jewtina torriɓe sanne ko sakitiɓe dilliɓe accidiɓe rafo e ɗomka. Himɓe lasoji nayo e sappo e ɗiɗo ɓe fuu jarama gattowa nder juuɗe fedde leyɗe duniyaru hawjino ummotoɓe leyɗe mumen no pa'a leyɗe tubakoɓe. To himɓe fedde de goni no kakkili he maɓɓe kenga nder dirku goto maɓɓe maayi.
Caggal ma joni min annoni dillo mamɓe woɓɓe kasen ɗan yitama e dow ɓundu ɗum ɗon dani latiri ɓundu faabano wonde nder faade terde sahara ɓe gonanoga e joyo rewɓe joyon rewɓe joyon guina e sukaɓe famarɓe taton kañum ko tawa ɗon endan ɗum wonno ko préfet mo Bilma haali o wiidu laabi koƴama koto ko tawiɓe keɓamɓe jettinowama to endan wuuro dirku toɓe ketto faaba. Noni illa hono fawar joni keña nde wono to enda Allemagne hawride wonno waɗa do filla ko darto leyɗe ɓurɗe sembe ɗe duniya leyɗe no gayi caggal mundu leyɗe enda hawrade konda ni e leyɗe men Afrique ko wattu kandu konda leyɗe jeena yaade ko ɓurno enda kay wonko fotti ton gam batte filla haale haala ballaga yaade e leyɗe Afrique ɗen enda hawride ndu konda ni hono Mamoudou Soufou hoore leydi men Niger tawa he enda Habibou Garouba hawrine habaruji ɗi min pirte fulfulde.
Nde hawrinde wallore non yaade leyɗe Afrika dow laabi kewɗi yeruno Angela Merkel haaliri horejo leydi Allemagne nder mun iɓe ɓuyta dillidulli himɓeje dillanɓe leyɗe ɓaleɓe yaade leyɗe tubakoɓe. Yeru fande no ɓeydi haalirde dillidullu himɓe yaade leyɗe tubakoɓe wawa accede sana leyɗe Afrika ɗen jeyi yeeso non imo dara kotta tawe leyɗe ɗen kawra tokkodira heɓa yaadu yeeso waɗa golle keɓe ba ko tawa saɗoromaji no kewi nokkugom hakkilloji fukkaki woɗi nokkuje gom jeynari ɓuri ɗudde ko waɗi ballagaji ngala no gaɗa no woɗiɗi nonni fedde duniya hawjinde kalisi kamɓe banque mawɗo mo Afrika himɓe muno tawa le hawride nde hawtade e laamiɓe leyɗe Afrika jeenayo nder ɗon Mohammadou Yusufu horejo leydi Niger tawa
fedde loktoroɓe duniyaruɓe Belgique joɗiɓe tonde agades ka endu konda e nokkur mumen ɗu enda ni hono ɗon enatama jiɓe kañi e ji nanni fawara joni jiɓe jibta goɗon waɗama har filla ceede koɓe gollirton enda saabu wiyama ele habaruji ɗi min keɓi har filla suudu saria holli to enda agadese holli wiide hono ceede kannoɗe ɗe egginama fa ɗe jaari e gollire nokkur nden ɗe dillito ɗe gonnoɗe jottaki to hani ɗe jotto kamwon loctorore ton enda mawde agadese ɗum saabi suudu saria agadese naati e lawol ƴewde honno wonno ɗum wardi ɗum waɗi ko bandimi gontoenda Anicel Karim kañum du hokki en habaruji e dow filla majju illu agadese.
der habaru gom momin kebi to hawjibe fille kite do der hubere agades min nani ko himbe jenaayo gom jaaramo uddo waton garuwal kasu agades himbe be bi'ama nyami cede fedde hawjine fille cellal der duniyaru fedde leydi belgik cede nyamaade de no gada milyoji lasoji nay cede sefa fedde de ittana cede de gam wallirde loktoroje e hopital mo agades nangabe uddo wabe ni caka hitane duubi ujunaji didi e sappo e jeegom warde duubi ujunaji didi e sappo e jeddi galana no binda dereji fewreji ibe ekkito sinyeji ardibe loktoroje de ibe jaba cede de sedda sedda faade kewti milyoji lasoji nay di wakkati be gadi dereji fewreji di gam hollude ko cede de gadira sey goto mabbe filo jabode studio kalangu tefino nuddude adido fedde de tawado agades amma o jabay wiude goddum
aga chakasane ali nyalli chagal majundu yornobe kalurno janginobe wambe le fedde tende cause niger e sina seb be puddi murtar golle mabbe ko balde sappo e go juude den ne ka hande de enda don du kwanda ni fawar jondu kwandum enda no dara not ko tawe hono be jama yaade gomnati tawe tinake jeewi do kulle mabbe de be landi tawe mojjinanaama subako enda ni horebe hono janginobe enda ni dudal mu en fu ngadi batuji kalan batuji hon do tobe gombe ngada hal mi hala le lekoliji ba ko tawade kono ni ministere hawjina fille jande hadi le lekoliji me janginobe ngada batuji enda Isaka Umaru goto e horebe pelle de enda nani ko halni asumana sina ko noddi mo subako
Nous avons tout simplement classé cette situation.
Minen min adana dun na hanu ko wona no wadi gan hulkinde min. Ba ko dum woway helude berde amin. Min cojjorta ko gada. Min gadi hawride amin do der lokkol yantala en. Ko min kada dum yadata henu labi lamu bi iri dum. Gan di bi ana der gollirde mada kanunda wadude ko gatta. Minen min janginobe denne wala to min kawrota ko jari jangirde amin de. Wala mo wawi hadi min du. Debe burtini lawol gom kan hadude min. Min jadan Yesu kite.
Par cette décision, elle ne cadre pas avec la loi. Nous allons l'attaquer, Inch'Allah.
Isaka Umaru ni gote horebe pelle hawjide fille janginol cause Niger sina seb to enda mara du konda ni hono faware joni har fille ko darto jannde enda ni sigila ko wadano ko hitande hikka e do hembre bam ko to chapande jenay ni dum wonno ko faware joni gouverneur region enda hala ni o woni Zakari Umaru wakati mo halduno e hokkobe habaruji o hollidu konna kan gouverneur o wiide e lun lewru octobre 2019 ko lekkol onta warde me lewru wandu 2017 hono ko watta milliarduji jenay e milioji kemi joyi français fakanyon ko yobwa e le wakkati han yobede yaade janginobe ujunaji sappo e joyon ligotobe tawabe der region endan momarati noni no fawar joni hawrinde hono faande sen jeewi jangobe wombe le université on l'école maadum zender ka endu kali kenyan be bi ko be njidbe kaldom woni hono ko be gono be ji'a kulle de be gala be jardi do mudum har fille ko darto njobdiji mabbe ko be kanbe njobe e kal e ciede godde hande hokkede ko woy hokkede hitande warde hitande be bi dum fube mata e hunde fundene be jardaaki fa keben faama fa wada Adam Ali kan woni hono goto e horejo hono fedde jangobe enna nan ko halni bandimi Ali Keita il Zender.
À l'université des Zenders, nous avons connu un certain.
L'université Mozender o minketi satorma latido nauni hitande de sanne farjande. Dun wadi ko min kebi wadde golle ko dudai der hitande de. Dun du wadi ko min gatti dande e gomnanti watta jungo kwatta tawe irdun to fillole jangirde de e du hitara waronde jande fuira no wodira. Didabengel min gaddi filla nyamirde amin ko andudo iditawa le satorma. Faware jonne de wonde gollirano wala no wodi dum du wadi ko min gatti dande e gomnanti heba hoje na dum lawon lawon amma le kulle dudu sulde de min kali do mum kan woni ceede ko jangobe be ko kete e ceede fa hande ko be ko kete fa jande heba yare dum me bi pudde hokkede fande powtiri ko lebbi tati dum hokkede
l'aide sociale avant les vacances prochaines
illa ko watta balde ni enda bangeje kewndere nyeme do enda ne wodi satorma ndiyam yerno fawarjani bangernde wetende francophonie nokuto lati nyalawmo mum ona wada tawe ndiyam heba ka ton enda e pompeji din enda sey wi'e ketno nano hono mbiyetedo maryama goto e sottobe ndiyam pewdano tawatto enda hono ko yi e le filiko ndar satorma ndiyam to enda francophonie bandimi habibu garba yewtide makko
Ɗum waɗi wakkati ko min ngala ndiyam ko yarte. Nder nyalomaare nde fuu nde gojigo sayle yamde sappo, jamma yahde yamde sappo e go'o. Mi sonnatanana glas, ndenne min kay ndeni le nyaloma on ndiyam wala fuu ɗum nafata kam. Bakenga mi haɓɓa ndiyam, joni hunde fuu wala nder firigo am. E haala ka kalten kam min ngala ndiyam. Mi waɗi duuɓi sappo nder bangare francophonie nde, hitande fuu nino. Woɗi du ceede facture gaddeteeɗom, bayle fuu wattaake le mum. Degojigom keme nayi keme joyi, wala fuu ɓuytaari ko watte. Kenga nder yamde sappo e mintaaji capanɗe tati min keɓi ndiyam, amma ɗam ɓurayi leer ko ɗan dilli. Ndaarei aɗanake du a hetta ndiyam ko jarɗa sey jangore.
Nde ko ndaarto lotol baal ittondirole pelle ɗe leyɗe Afrique dow tewtol coupe mawɗoma Afrique ko duuɓinaaɗe sappo e jeenayi mayna mo leydi Niger fiidi e fawre yoni himɓe Swaziland ase ƴaɓɓiɗo ɗo enɗan galle ñemeñ ka noon fe goto maɓɓe watta e goɗɗo o endan himɓe hewɓe du konnan milino ni sallah hono mayna ono hano tawi kañum heɓe jamaku do himɓe Swaziland o endan gam batte Allah ɗo enɗan ɓe tawa galle ñemeñ ndennene kadi ɗum e waɗi ñande muɗum Abdul Malik Kudise goto e haaloɓe ɗo inde fedde lotol baal leydi Niger tene feni foot nani ko haalani en dow mai.
Lato balɓe Niger ɓe fuɗɗode maɓɓe le mintaji sappo e joyi yahde mintaji laso ɓe pii bal, amma ɗum fuu e hantoɗen ɓe keppoyo. Ngal lato bal kili keɗuɓe tefofa ɓe gatta biiji de ɓe keppi. Rafi Narral kam natoyi ley piyol maɓɓe balgol, ɗum du no rafi hemde wakkati. Ɗum waɗi lebbi jeɓɓi yahde lebbi jeetati ko latoɓe bal ɓen ɓe gaɗayi latol bal ko tolo tolo. Allah e rafi bawɗe balo e latol bal ngol on ji'i balɗe ɗiɗi hori ko waɓɓe maɓɓe gari. Eɗum tiiɗi sanne ɓe potta iri fedde sirwinde ɗe. Ginanda ni ko woni jawdi lobbiri watte gam latol bal wattake nde hana jawdi teƴundi. Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji
ñande fuu dow studio kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.
Do filla ñalande ittan dow ko darto hono himɓe laatiɓe raɓaɓe mbiyeten saabu ka en wonɓe ɓalli mu en laati no dawni farfarfar no torro sanne ɗum wonno ñalande itta kala ile duminaɗe sappo e nayyi har filla ko darto horle duneweteende o ni ɗum waddi ko fawara jondi kondanni bandimi Habibou Garba hande subaka o yeo yiilwek gam batte o yiya yimɓeɓe endan noyi ɓe gorri e ley leydi Niger. Se kettunon nanon kadi Diatou Moumini laatiɗo kawne hoorejo fedde maɓɓe nde ɓe joƴƴinde endan no haaldo filla saɗoromaji oy ko ɓuuri suuldeɓe kam woni hono jogede e sawrede loctorore.
Les personnes atteintes de l'albinisme au Niger ont surtout un problème de
sadorna mawdam dan raabaabe tawda do der leydi Niger ni woni rafi balla har safareji gan abada dum hi'ay to be kolla ganyani mardi bondi na to be nanga be bara balla har safareji mu inoji buru bandu safareji kinoji be sarri nange eno wade ko nange to ragite mabbe dum ni woni balla kabe kaja no wodi nebele de be bujata de ibe burto nebele de ministere kawjido filla himbe leydi no wallira fedde amin sanne har majji dow filla waɗade raɓaɓe ɗo nder leydi meɗen ɗum heewa naabi en ɗum hi'aka nder janguirɗe pamare sukaɓe caka mu en no kaalodira haalaji ɗum du gam ɓe anda ɓe sukaɓe du suka kay no sukanino ko waddata ɗum caka maɓɓe woni iɓe gi'a hano no woodi ko feerodiriɓe tawidu ɗum hana rafi andal keƴorgal janguinoɓe nder janguirɗe ɗe dow filla daaɓu no waɗa ko sukaɓe raɓaɓe keguinta ko janga no wuɗiri har dewgal du hana neɗɗo fuu jaɓata neɗɗo mum haɓɓana ɓe amma fedde amin no famtina himɓe ko hana ke gam a haɓɓani daaɓaɗo watta ɓiɓɓe ma laato raɓaɓe guru himɓe ni feerodiri miɗen famtina jama are du ko raaɓu hana kuddi
dow ɗum won ko habaru yimɓe fulfultili hannde se wi assalamu aleykum mbalete jam waɗi.